யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் நிலன் யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் நிலன்
mina ngiphansi leheavy elingaphucuzekile lishaye walkie phambi dusty fuck your sneakers mina ngidavuze stage nobhoza abajulukile ngishiye kumanzi phansi ngitshile kusekwi-counter ngishaye igazi phansi ngidlaleleni isound la egqoma cracky glass ijayiveleni bandla le namba iqhatha noma chambiya gazi uvuke kuseni ingxazi imanzi kube ngathi ibhadi mase kuphuma ama-results kanti cha wena okhohle ukusebenzisa ijazi yangani usuke wadidiswa ile dide elilovely so bagcina ngokubhakela se-dry clean ibhanti jo umr dc akalilindi ibhadi isilebulu idabula ngephantsha athi uyithintithi dusty yo ngisilibhuti plaza ngidlala roughly kule rap game ifake ngimele endleleni ayikabi ngiyingqutula ngespiar ekhanda like ngidlala i-rugby uchoma nge-fame kodwa ma ngi-check ibalansi awunalo ngisho i-block ngivumele ngijikujele ngobustin ube ne-p-bombs ngiyastadisha umqondo wami ukhaliphile even ijaji ngelishaya ngengqathu ngiyastruglisha isicathulo sami sikhamisile so that's why ngizokudla ngebhadu ngaphandle kwesizathu uyijoke ihambe uzama amahlaya mina ngusayitsheni estradi namsayimisa ithekeni sengishaya i-road block ngivala abantwana ngikhetha isidulo esisodwa engizosenza ubodi babaseleke i-tape yami bayidabha emgqomeni ngoba vele yenza doti u-dc me-dead wrong-ke sengingambele igodi ngizothi ndikimba inifake isikole bese ngiletha ibhodi ngusam danger plus ma ngiqhamuka ubheke ikhona lokuhoba ngakuqashula ngiphatha ibhazuke edubula ngabafazi ekushiwo unconscious kule khoma
yokuthoraungazwenaufunaukwazi angiswani nento yomhlobo sengingayibiza ngevazi
funa ukungazi wena he
iya ngifuna ukwazi
ngizokugaxa idubu ufithi ngikuxavune
ngefuna ukungazi wena e
sho ngifuna ukukwazi
awushaye inyokanyoka nekwasa kanye nengwazi
funa ukungazi wena he
ya ngifuna ukukwazi
angizwani nento yomhlobo sengingayibiza ngevazi
funa ukungazi dt e
sho ngifuna ukukwazi
ngizokugaxa idubu ufithi ngikuxavune ngengazi
funa ukungazi hlanzeke
ya ngifuna ukukwazi
awushaye inyokanyoka nekwasa kanye nengwazi
staff yona igazi nami ngiphansula eliheavy elingaphucuzekile elifrosa ngomblaselo nave khala wonke amagazi asibakhuze singabaphansi sino-dc singayithinta iphusi ngawapha khona ongakwazi okufikile ithelwe ngamanzi eshimile ayinasithunzi nelanga eholidini ugoba ikhompi uvala umpompi uhlala endlini ibhisti ngaphandle kodwa ihole endlini ne-ankele ishaye irape ngoba ihole endlini ngiyavuma ngiyafayitha ngiyaquma ngiyathatha ngiyaquma ngiyahlala ngiyavuma ngiyahala izingcula zibhokile kuleli jazi engiligqokile kodwa uyazi ongibonile kuthi ngazi engcolile ngumzulu ogcoba ibova fake ney'mbadada ngiyayithandela inyama ebovu eza nobhatata sengilikhiphile nencine beligbaga wenzani uganga sekwimika lady gaga ma uyisayine ilumi ukhona ozokumisa ihlabi ngakumisa ma kuyindoda ngisabi namlisa ngisaguglisha kwi-inthanethi ngibheka amabhelazi ngifuna ukucava abanesinyama njengedimazi ubuse ngikucabangelayo ihuze eliyiphantelayo lizoba uhlupho i-dedication ubuthongo ma unamaphupho iskill kanye nobulili kusebenza kokubili ngiyayibona i-vipe ikhona inkinga umphakathi ukhiphe ufuna uku-eda abadlali ukuchithela phakathi ngizokunyuka njengekula elichathela ikhalathi ndikimbe edalula udaba olidabula udaka
ufuna ukungazi wena e
sho ngifuna ukukwazi
angizwani nento yomhlobo isengingayibiza ngevasi
ufuna ukungazi wena e
sho ngifuna ukukwazi
ngizokugaxa iduku pithi kuxavune ngengazi
ufuna ukungazi wena he
ya ngifuna ukukwazi
awushaye inyokanyoka nekwasa kanye nengwazi
ufuna ukungazi wena e
sho ngifuna ukukwazi.